Naslatanga vlo natakani zibring. The madam, governor Washington City. While you've been gossiping, I've been busy. Network iko high class out ya Kindiki. Mashows iko packed, twazi susu no didi. Wanasu waina issue no biggie. Big shoes toto kuzi feel so easy. I made millionaires, wakakuwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo try kumove kama sisi. Ona tukimwoku wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini wanjigi. Wamejaribu kuaribu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna yeah. Brown kaka binga. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kubidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kubidi what you want. Niko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kugidi what you want. Niko busy, siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kugidi what you want. Touchdown na ingia na win na go missing. Top tier my dear, my millions I'm eating. Na shiba mpaka mnajita ma meeting. Nikitwa biti na patanga beating. Ni slaps, minko na drink kwenye glass. Mr. Machismo na sip Johnny Black. Siati ni jokes au na ringa ni facts. Kwangu ile gross wanalipwa ni tax. I've been putting in work. Nimekuwa famous for years na ina perks. Mayangin wali grow akinisikia wana rap. Hakuna kitu neza niambia na get busy. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kugidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Never lie. Busy na kugidi what you want. Niko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kugidi what never you lie. Want. Niko busy, siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kugidi what you want. Nazletanga vile unataka nizi bring. Kugidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mi. Never lie. Kugidi what you want. Niko busy. 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 Never lie.